dini al-mubarak bawa yubachu bula mubawi dini yani yimirilewo hatta ila yawmina hadha kutusu ulwariru falzalik ta'alawu ayuhal ikhwa njagala tujye tutunolire twatandika n'omunene ayitibwa Abu Bakari man huwa Abu Bakr tahaddastu ma'akum man huwa Abu Bakr min jihati abihi twamwogerako nga tutambulira family mwe yava nga ye Abu Bakari munundi kuli ogwayibwa twali wano twayin kubye twayogera ebyetaagibwa mu kusoma observation gye nakola mu bigambo ebingi oluganda lwetaagibwa nnyo gye muli oluganda mulwetaaga nnyo kale olwalabu ne beribanga lufudde nga naye oluganda weruli kitugenda okukola n'ensiŋŋanayo abalala nga n'olwalabu baluwaagala kinyuma nnyo oluwalabu nga lutambulira kw'ebyo byoyogedde lumu nga nkyali ku biraali wanebwayise nali omusajja era asomesa ddala mu madalasa ku mulembe gwa Sheikh Abdul Karim nga ndi muto nnyo naye nga ddalusu nzitambuza nnyo mu mbeera yonna naye kyenali nsinga okutya kwe kufulumya ekigambo ky'oluwalabu ku byenjogera nga nkitiira ddala la a'rifu ma fu'ulan bihi wala fa'ilun wala mudafa ilayhi wala maadhi wala mudali'u ebyo nga sibitegeera naye nga natudde kwogera luganda naawe ovaawo ng'okakasizza ng'ebintu byonna mbikwata naye ekigambo toyinza kuwulira luwalabu lomu bansindike waffe nsaze ne nsaaza khutuba yonna temwali mu kigambo luwalabu kujjako aya zino ezisooka kati mukadde wange yali akyaliwo rahimahullah n'ampita nanga nti mwana wange ebigambo nga birungi by'olina naye tosobola kuteekamu ku luwalabu nze siri muwalimu naye buli lwe mpulira oluwalabu ng'olwogedde ndabira ddala ng'ompa ekituufu kyennyini akisimu lakum billahi bino ebigambo byava muzeeyi naga nti ebigambo biwooma nnyo naye bya luganda tuyinza okukubuusabuusa tuyinza okukubuusabuusa naye ge ebigambo birungi tosobola kuteekamu luwalabu nadda ndowooza ekintu ekyo nenzirayo ku biraali ini nga muzeeyi nga ngambye ekintu kinene naye mbutuufu era nali sisobola mu ngeri faanagana bwetu ithan luganda nsobola naye olw'obulungi bwa allah yagenda nsitula amadaala ate kyenali nti n'akimpeera ddala n'ansunulirako keyansunulirako biidinihi subhanahu wataala ithan tujja genda ng'oluganda luyinjiwala wakadhalika n'oluwalabu nga tugenda nalwo ayagala oluganda genda nalwo n'ayagala oluwalabu anyumirwe mu ngeri efaanagana etyo era nimba nteeseza bubi walidhalik Abu Bakari twamutunuulira ku sayidi ya kitawo abantu nga munaana ne tubalaba bajjajjaabe wakadhalik ne tutunuulira famire ye gye yakola eyalimu abaana be ne bakyala be ne twogera n'abaana be yazaala ku duniya kuno mukyabajjukira bembanga mwe abaliwo si bapya mukyajjukira abaana ba Abu Bakari ate bwe otomanya wuyo onaamanya waani n'okumanya abaana ba Abu Bakari ibaada kati bwe otomanye bwoyo onoomanya baani mukyabajjukira ba mulimu abantu abamu oga nze kintamya ddalusa okutubuuza nze nalika pisiri bwe nakoma kumbuuza musomesa nga mbuuza kati nkuze n'okukula nalika pisiri lwakumbuuza ninga ti kusoma kankukumi awo ate kati nsajja kudde bambuuza oba tayagala kusoma agende oba naasomesa asomese oba tayagala kusomesa agende aze tubuuza agenda tuwa bibuuzo kati naabo nabo gye bali mu mbeera efaanagana bwetu ithan twatunuulira abaana b'omunene Abu Bakari twagamba nti abaana bali mukaaga abaana bali mukaaga abasatu bawala abalenzi nabo basatu ne tuvaayo ne tutunuulira ebirungi byengaye
beyeko lila tuagala mufu ndikila tumuveko ebirungi ye byo ngaje biyeko lila tuabitunolila yuwe lila dalanga musamvu nenshi nyonyala kino chiche na kino chiche na kino chiche na kino chiche asine tigenda kusaidi endala tuwalubi ya kulila umma obusiramu na bino tuabitunolila netubira babulungi nyo netuvao aho matuze tutegera bubakari yani kusira mukakwe nirisigadde olira kama tia fuiwa nga bintu binje byogerwa koyo twagala ko nga bibiri byokka tugende bisigadde so tubulira oyina yali wo mukutesa kuno okwali wano kiyogera ko bibiri bisigadde ebirabyo tulibida baba mukaboli obako kiyama tulibisange eyo nayo na yeye yali wo badali kubali twagala ko mufondekera bimautihi n'okufa kwe kubanga atuse okufundikirwa ekyetaagisa okumutegeerako kyonna nakinyonnyola biidhinihi subhanahu wataala. Abubakari musajja munene ng'oggyeko bannabbi ba Allah bali ku nsi yonna yaddako ng'oggyeko bannabbi bonna Abubakari yayina engule y'obukkiriza mu maaso ga Allah nga sitampu eyo oba tazikiya oba recommendation yamuweba Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakari radiyallahu anhu yakulira obusiraamu natuka ku nkomerero y'okubuvaako naye bwawulira Abu Bakari radiyallahu anhu yawulira signo z'okufa yawulira nti okufa kutuuse nga teyewulira bulungi namanya nti kakati kirabika ngenda kwawulira edduniya yagiwulira. فلما يقول عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ثابت عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ثابت يقول لما حضر الموت لأبي بكر أبو بكر بو أولد نغوكفا أولد أنت متوف لأي في الدنيا لابك ينزل ما دعا naayita naatumya mukulu munne mu kiseera kye yali ayitibwa Umara. Fadaa Umara nakati abange mumpitire Umaru oyo mwagala ajje. Falamma jaa Umaru bwe yajja eri omukulu ng'amuyise n'atuula waatudde namugamba nti ya Umar bigambo bino njagala obiwulirize olwala bulungi olwala bulungi olwala bulungi olwa ulya tugenderawo tetulina kyakukola tugenderawo tunakola ki naye kitalimu tunakola ki awo tugende lidhalik simanyi kyemwagala falamma jaa Umaru bwe yamala okujja ani amuyise tumwira byatuna tula okufundikira Abu Bakari bwayita Umar najja namugati ya Umaru wulirize ebigambo bino kyeyasookerako ddala yamugamba nti ittaqillaha ya Umaru wulirize ekiraamo kyange kino kyali kiraamo yamugamba nti ittaqillaha ya Umaru Umaru obuwangaazi bwo bwonna buwanike kutya Allah namugamba nti inna allaha au inna lillahi amalan fi nahari Allah ine emirimu gye kugamba tukole emisana la yaqbaluhu laylan bwogukyusa n'ogukola ekiro nga gwali gwa misana Allah tagenda gukkiriza wa inna lillahi amala bilaili ayina omulimu gye yatugamba ekiro tugikole wala yakubaluhu mulimu ogutagokereza finahari bwogukola emisana Umaru atudde awuliriza munne amugamba nti wala yakubalu llahu nafilatan Allah tagenda kukkiriza sunna nafila ye sunna Allah takkiriza sunna nobwozikola nnyo hatta tuaddiya alfaridata okutuusa nga ejja farada giweddewo yegisooka no yinji waze jasunna nebo wesi baku jasunna noleke jafara Allah munango malabisera namugama ntumiri ibigambo bino biwuliza ya Umaru namugama ti inna ahlal janna abantu abagenda okuyingira janna faddalahumullahu bi a'malin alhasana Allah abantu agenda bawe janna nga bakoze emirimu emiki emirungi wa inna ahla an-nar nabagenda mu muliro Allah agenda batwala bi a'mali sayyi'a olokole emirimu gyawe miki emibi nagamba nti faman thaqulat mawazinuhu omuntu bwalikola emirimu emirungi nejizito ya minzani ye fahuwa fi 'ishati ogenda kwesima wa man khaffat mawazinuhu nebo oliyesi bakubintu ebikyamu Allah nakujula nga yembera ye fa ummuhu hawiya munanga abazikiridde namugamba nti ya Umaru in hafazta wasiyati ebigambo ebyo biwulidde bonoba nebirala bingi twagala bitono mwagamba timwagala bingi yagamba nti bonoba okumya ebintu ebyo byenkugambye fa in lam tudayiq wasiyati singato ton nyomole kiramu kyange ekyo fa innaka la takhafu almaut togenda kutya kufa wa in tayyak bonodda ku kiramu ekyo nokiyisa nokinyomola fa innaha fa innaka takhafu min almaut ojja kubeera nga weeraliikirira nnyo kigambo kufa nga tojja kuwona kufa kati ne tufunayo ebigambo ebyo Abubakari abigamba munne Umara radiyallahu anhu kati netufuna ekiramu ekirala ekyegatta ku kino kya muwala we ayitibwa Aishatan radiyallahu anha takulu Aishatu anna abi au Abubakara Abubakari yakulu Abubakari yagamba ti unzuru bana bange mutunule nnyo mazada fi marin bulikola bakeyongeramu mu byobugagga bwange mundu akhadhtu al-imara okuva lwe nalinnya ku bufuzi nimulaba akayonge akeyongeramu nga tekaali kange fabuhasu bihi ila khalifatin ba'di musitule ebintu ebyo mbitwale anaddawo nga Allah nzijolodde mubiwulira mubiwulira ayuhanansi bwe mulaba akeyongera mu maali okuva lwe nalinnya ku bufuzi mwana wange Aisha mukwate buli kintu kyonna mukitwale agenda okuddawo min ba'di Allah wana banzijemu omwoyo takulu Aisha radiyallahu anha wali waliwo abdun omuddu nga waliwo ne nadila au ba'ir waliwo engamiya bali bajikozesa fi suqya albustanin bali bajisibaka amazzi nibafukirira ennimiro nibabakwata bombi nibabatwala eryani eri Umara ensolo bagenda okulaba nga siyali ya Abubakari wakadhalika nono omuddu abadde ali mu kontrol ye ne bamutwale wa Umaru radiyallahu anhu agamba jadiyu fabaka Umar Umaru naafirika naagamba nti inna rahima Allahu Abubakar Allah saasire kitonde ekyo ataaban wallahi antusa obuvunaanyizibwa bungi nnyo era tuwadde ekyokulabirako buli muntu eyalifuze yalimaliriza enkomerero yoye nga Abubakari bwamaliriza falidhalik yakulu Ubayd bun Kais Ubayd bun Kais atugamba faqala Abubakar fa in mittu laila eki akawungezaako kaali ka wammande wayogerera ekiramu ekyo nabaga nti fa in mittu bemulabanga nziki mfudde fala tantaziru ghadi ebyenkya mubireke munzike temulinda nkya kasita mulabanga nfudde summa Allah namuwa natwalirizaako yaqulu ubaidillah au ubadatan bun qais yaqulu ubadatu bun qais abyogera kiro kikesa akyogera mu kiro ky'emmande bwe mba nfudde mu kiro kino temulinda nkya kati Ubada bun Kais nagamba Aisha kana lahu thawbani yaine ngoye bi naga mgeni muzoze moze ngoye ezo biri bimara okuzoza muzirete nibagenda neboze engoye zaabwe ezo biri engoye zaaliwo nga mwe bagenda omuziika Abubakar radiallahu anhu kati ebyo abyogera ddi abyogera ddi ebi ekikeesa olwokubiri abyogera ku kiro ekikeesa olwokubiri bwabuwungeezo obudde ma baina salaati almagalibi wal isha awo allah yamugiramu omwoyo magalibi bambi gundi ishai teyagisaala amala okusaala magalibi akaseera kali wakati wa magalibi ne ishai fantakala ila barihi natwalibwa mwoyo gwe nasinkana allah subhanahu wataala radiallahu ala abibakarin allah musaasire era enteekateeka nezikolebwa ez'okuziika bwayogera ekiro ekikeesa olwokubiri tibaana bange bwemba nfudde omukulu awulira ekiro kino allah bwanzijulula temutawaana keesa kankeese nga ndi mu ttaka radiallahu anhu naye allah namuwana akeesa ekikeesa olwokusatu kiro kyolwokubiri wakati wa bamala okusaala magaribi tebanaba kuyingira mu ishai awe yasisinkanya allah subhanahu wataala jamaada al akhiri kuba mwezi ki ogo jamaada al akhiri kuba mwezi ki jumaada au jamaada al akhiri kuba mwezi ki ayuhanansi wamukaaga nasisinkana allah subhanahu wataala obusiraamu bwali bwakamala emadiina emyaka kumi n'esatu mwaka gwe kumi n'esatu yali ayina emyaka nkaaga mu esatu nasisinkana allah abubakar radiallahu anhu ne bamusaalira akati bw'oba ogenza emadiina kyenkakasa nti abasinga mumanyiiyo waliwo mimbali nga wentudde ngaera boolaba wano wennyini abagenda emadiina wakati wafuuka walayisi kizibu okusinga noli atagenda madiina basobola bakola batya kati emimbali eyo ogiraba bwova wano emimbali nga bwolengera wali olutimbe luli ddala abazimbako nobagye bakakoppa simanyi kati olutimbe bali omwo mu lutimbe kati awaawaawo bwe bamuteeka awumaru n'amusaalira yakulembera jeneza ya abubakari yamusaalira ne takibiira mmeka nnya awo bwe bamuteeka walinga webagenda kubanga yali aziika gandi bannange yagamba Aisha nti musime wali okuliraana omunene musime awo wennyini okumuliraana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuba mimbali n'okugenda wali kumpi kati akabanga akali wakati awo radiallahu anhu bwe bateeka jeneza awo Umaru n'agikulembera n'amusaalira ne takibiira nnya ne bamusitula ne bamutwala wali mu lutimbe omuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallama eyo nebeera enkomerero ya abubakari radiallahu anhu wasalli llahuma ala muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wasallim walhamdulilahi rabbil alamin oluganda n'olwalabu ki ekitinze saba allah batwale bulungi waliwo ayina ekibuuzo togenda na kibuuzo kyo togenda na kibuuzo kyo kyonna mu kkoona lyonooba okireeseemu biidinihi subhanahu wataala waba nga tewali allah batuuse bulungi fadal alaikum ssalaamu warahmatullah. agambye nti abataali w'okusamalayizinga abaana ba Abubakari, abaana nga abaana yayina abaana mukaaga Abubakari. Alaykum salaam. Nani wati? Yagalaba Umaru? Oyekitiibwa Honarebo ayagala abaana ba Abubakari, His Excellence n'ayagala abakyala baabazaala. Tugambye nti alina abaana mukaaga, abawala basatu n'abalenzi basatu. Yazaala Abdallah, n'azaala ne Asima. Maama waabwe bamuyitanga Kutaila. Kutaila yazaala abavubuka abo babiri, abaana babiri, Asima ne Abdallah. Ate Abdurrahmanu ne Aisha bazaaliwo omukyala ayitibwa Zowani. Ate ne wabeerawo Omukolosomo, ne wabeerawo ne Muhammadu. Abo maama baabwe baayawukana, buli omu ayina maama we. Abdallah yasiramuka mangu nnyo, Abdurrahman yalwawo okusiramuka, era baali bagenda kwekuba ebitala mu lutalo lw'Ebbaderi basisinkana Abubakari ne Abdurrahman. Abdurrahman yaganye okusiramuka, Abubakari musiraamu, ebitala byali byesonzeemu. Naye Abubakari yayina enniya ejjako omutwe gw'omwana oli olw'obusiraamu, naye omwana n'akirabukira n'avuga nti taata ndakulaba nga maze okusiramuka, sawa yonna waliyo nzija mbulamu, naye nga nti omugezi wanaatema ukyali ne nkudduka. Naye nayongera okikakasa nti singa Allah yakunsembezaako, singa kati ze mbuyaga abaana beebo Abdallah, Asima, Abdurrahman, Aisha, Muhammadu ne Ummu Kulthumu be baana be yazaala ku duniya kuno. Naye bonna alhamdulillah baasiramuka. Oluvannyuma Abdurrahman yasiramuka n'agoberera banne mu ngeri efaanagana bwetwa. Barakallahu fikum. Tafaddal sheikh. Ummu Kulthumu linnya, naye maama wa Kulthumu balina ekigendererwa kyabwe ekyamutomesa maama wa Kulthumu. Ayinza okuba yali jjajjawaani wa Abubakari n'amubbulamu omwana we n'abeera bwatyo ti maama wa Kulthumu. Naye ebiseera ebisinga batera kitwala bwe batyo maama wa Kulthumu. Waliyo ekyafaayo ekitambula n'eryo erinnya. Naam. DNA Sheikh abuuza ku DNA efuuse DNA kiri kitya? Yasooka okuvumbula DNA ku nsi kuno yali Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamitakasafu. DNA yasinga okugimanya ennyo, era ekyewuunyisa abaaliwo ku mulembe gwe, naye era mulwetya mu busiraamu. Ekitiibwa His Excellence Honorable bwatu bwabuuza. Akati obusiraamu tetulina DNA, busiraamu tebukola DNA, era bw'oba ogikoze guba musango. Omubaka yali kagisibyeko nti omwana gwe nina mu maka yandibeera nti si wange, ng'afaanana Mr. Lubwaguza. Lubwaguza oli ng'afaanana omwana wange, omwana otumutwale ku musaila. Siraamu bwakigaanira ddala, omwana ne bwamufaanana ebinnyo n'amatu n'envunza n'embaliga tomutwalayo. Ne bwajja n'amukaayanira omwana abawuwo, era akusikira nawe omusikira. Yakola nabiyo sallallahu alaihi wasallama, alwaladu lilfirash, omwana yennaga bazaalira mu maka abawanyini maka. Ne bwafaanana yamuzadde, ne bwalita emiggo mukuba oba omutta omutti, naye nga towaddeyo omwana oyo. Isiraamu ne butugaane tugenda ku DNA singa bazaalira omwana mu makaawo aba mwana wo eyo swabulo ono y'amaanyi afaana n'ekisajja ekitika amazzi wali noga kisajja kyonga kyanaaba omwana wange aba mwana wo tolina gy'omutwala ibada bwetu bwefaanagana naye ibada yakugumiikiriza gumiikiriza omwana oyo insha allah bw'aliba akusoose okufa oliterera bw'oliba omusoose oliterera mukabuli naye nga tumugabye wa baraka llahu fiikum mubitegete naam sheikh okakasa otya nti sirulwo emeka okuva ku myezi mukaaga bw'abeera ng'azaddewo amazeewo emyezi mukaaga omwana oyo abawuwo emyezi mukaaga iwakamala emyezi mukaaga olubuto luba lwa myezi mwenda la bw'amala emyezi mukaaga ewuwo n'azaala omwana oyo wuwo kitegerekese kati bw'azaalya ku esatu ena etaano la awo otandika okukaayana omwana ono teyajjira wano era si wange naye bw'ava ku mukaaga n'okweyongerayo gula ngozi gula amata gula engano omwana alyagejje ate era akusikire wa baraka llahu fiikum bitegerekese subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika walhamdu lillahi rabbil alamin.